It is clear that we are in a race of logistics.
An hamine ko folo telima ode maramafem laidu tara Ukraine kawe paseka duma ukaseku yera makara ni la silikera Jens Stoltenberg fe ni ali otan secretary general yani group Ramstein uluga nyonye doche ko hakila fembe tara yasa maramafem seka di Ukraine jamana ma ko ni jamana bidru ode nyon soroka ke jagabo ke akunya la ni anyemwa be États-Unis bolo ko ni la jeren nu kera Ameriki jamana ka sadasuka gun mumbe Almain na be wele ko Ramstein ko maramafemu na di Ukraine kauma minemu na duma yasa ukaseka uli kuire makara ni wakati nkona la ni la selikera Ameriki jamana ka sarda suka ministry fe Lloyd Austin.
Together we have committed nearly $50 billion in lethal assistance to Ukraine since the start of Russia's all-out invasion last February 24th. The United States, Germany and the Netherlands are working together to provide Patriot air defense systems to Ukraine.
Aya iraka fo kumunu sinsin kosebe artillerika ani sanfekele ani blendeu ga ama keleke avion ulukuma mafo ni marama fen nundi tola. Almani jamana ga sarda suka ministry Boris Pistorius
ko ich glaube, dass alle verstanden haben, dass die Frage der Luftverteidigung und die Frage der
Bea famia ka foku sanfek yeremakana ani kaseka maramafem kiseu uludi kolu nafaka boku watini na kateme kele avion diliko kumaka alega famia lila ga kasira isingana do kelela ukelenga to ton jamana chama munbe ton konna la ulu siranendo ka udado akuma ina kosebe la halafu mafono nente ni tarata dun kele avion kola chine munu sera keno kono uluko niyo ola silike muye marafaki sekuye ko olukoni ko bina di Ukraine ma uuka la nini follow ani tonden fin fin be jamana otola uuka la nini
does now President Putin do now is to send in thousands of more troops